aye, 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 aye,
aye,
aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, Mimi niko tayari, tununue sayari, tukaishi wawili. Yani wewe subiri, kauke bahari, nikuonyeshe fahari. Sinilisema sitofoli, fall in love. Nimechikuta nimefoli again, fall in love. Kakupe, siku zangu za uhai wote. Kakuke, upate kitu japoso vyote. Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Oh, this love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Kichakike hini nusu kaputi. Aminifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Nangu minitadere akinipiga kibuti. Mutapata na mazishi, tabeba maiti. Na nadhani kwamba, aha, nimefika mwisho, aha. Misitaki tena, aha. Awi wameniweza. Kakupenda siku zangu za uhai wote. Kakupenda upate kitu japoso vyote. Kakupenda siku zangu za uhai wote. Kakupenda upate kitu japoso vyote.
This love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Oh, this love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.